chunkysupplier.com.
Hii hapa ni sauti ya Sila Kipaji Mia. Sila Kipaji wa Spot Beef. For everybody. Itikia team for everybody. Wa Spot Beef for everybody. Tuende.
Still on the mix.
Mina kupenda kweli, nakutaka kweli, I love you, I need you. Mina kupenda kweli, nakutaka kweli, I love you, I need you. Hey, hey. Mapenzi na changanyae, kama kachumbari kitungu na nyanyae. Mapenzi na changanyae, kama kachumbari kitungu na nyanyae. Mapenzi na changanya we, kama kachumbari kitungu na nyanya wewe. We semba nini unata, we nikupatie, sio leo kesho tu unikimbie. Semba nini unata, we nikupatie, sio leo kesho tu unikimbie. Na kupenda bibie, abari wambie, walo waso tupenda tuwa angalie. Na kupenda bibie, abari wambie, walo waso tupenda tuwa angalie. Mama we, tuwa angalie dada we. Nipige busu mini kupige kisi, si unajua mama nimekumisi. Nipige busu mama nikupige kisi, si unajua dada nimekumisi. Nipige busu mama nikupige kisi, si unajua mama nimekumisi. Mishe zangu mtoni Mbagara, nakupenda sina masiara. Nakonesha penzi na ishara, na ishara. Mishe zangu mtoni Mbagara, nakupenda sina masiara. Nakonesha penzi na ishara. Nipige busu mini kupige kisi, si unajua mama nimekumisi. Nipige busu mama nikupige kisi, si unajua dada nimekumisi. Nipige busu mama nikupige kisi, si unajua mama nimekumisi. Mina kupenda kweli, nakutaka kweli, I love you, I need you. Mina kupenda kweli, nakutaka kweli, I love you, I need you. Hey, hey. Mapenzi na changanya we, kama kachumbari kitungu na nyanya we. Mapenzi na changanya we, kama kachumbari kitungu na nyanya we. Mapenzi na changanya we, kama kachumbari kitungu na nyanya we.